dimela ngo wamu no toliwa dimela ngo wamu no toliwa dimela ngo wamu no toliwa tifuna nimbone tibizelena basaliba tibizelena basaliba tibizelena basaliba me tifuna bambone divuswa ngonye zekhayizolo oqhiya nkulu nababahlambi nangamagebe engqamba ubuhlathi kudwa ndihlisile tosi ndiyavu ndihle ndibo kwaye ndingayiphinda ubithupha likho komntu uzawujika kuzawutyiwa emva kwemini ndicela ndikunde ndimela ngokwam aye ndimbela ama ndimbela ewe jonga ndibizelena basaliba ndibizelena basaliba tifuna bambone nakukwenzeka behla benyuka beqela imiqhaka magubushalelani ngoku ndiyafunwa donzotolika akatshayi ngalo nqawe ndimthandela usazi isimilo nembeko kodwa ungamqala ungaphenduzisola sibekela